koutou e te iwi e whakarongo mai rā ki tā tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te eka, ko te kaiwhakahaere o te reo irirangi Māori o te āroa tō tātou hoa kōrero i tēnei rā. Ko Rāwiri Waru, ka huri atu ahau ki te mihi ki a Rāwiri. Tēnā koe Rāwiri, pehana koe i tēnei rā.
Ah, kai te pai, kai te piti mai te rā, nā koeira ka te mea nui. Arreira, tēnā koutou. E te nōta, tēnā koe.
Tēnā koe. Rāwiri, ngā rā, kua taha atu i tū te ahurei o Tūroi, Tūhoi ki Rotorua. Nā koutou o te reo erirangi Māori o te ārawa i whakapāho atu i live stream tēnei hui ahurei. He mea nui te whakapāho atu i nei kaupapa ki a tātou katoa putano o te motu. He aha ngā huanga o taua mahi.
Ko te hua nui, hai te moho ke tāu. Ko te hua nui, ka taka i hopea ki te hunga kāre i wātea ki te haere ki taua ahurei. Ana, mōhio tonu koe ko tūhoi tētahi iwi kaha ki te mahi, te nei mahi. Koinei te whā te kaumā fitu o ngā ahure. Mai rāno, taino mai ki tēnei wā, te whā te kaumā fitu o ngā ahure. Nā reira, tino taungana rātou ki tēniki mai. Engari, ko te hua nui, i whai wāhi anō, era kāore i āhei ki te haramai, ki te mātakitaki mai, ki te kaupapa, i te kaupapa, ki te honohono mai, engari i titiro atu au ki te live stream, ki te pāho mataora. Ka hono mai era i mea i Ahitereiria, e noho ana, i mea ra i Amerika, e noho ana, i Kānata, e noho ana, e tahi no kai Kazakhstan, e noho ana, hika mā nui tonu. Nā reira, koeira pēr te hua i puta whānui ai te kōr te kaupapa nei, ara, kai te sino mihi atu au ki a tū hoi, ko te nuinga o ngā pakahaere tia i te reo Māori. Reira, kare nuinga ngā ahurei e tai a tērā te kōre.
Okay. Live streaming is relatively new to us. I suppose in the north, Te Hiku Media's live streaming a few events, we did te reo te ahurei o ngā puhi. And it allows us to broadcast the image and the sound through the internet live to our audience, a lot of our kaumātu and queer that can't get there, or like you said, they're living in Australia and America. Why do you think it's important to engage audience in this way, and how was, like, how many people did you get that got to watch from afar?
Okay, well, I'll just answer the first part of your question there, Haukura. I think it's important because we need to be where our people are. And mōhio koe, te nuinga o tāu uri Māori, just about everybody's on Facebook.
Aye.
So we decided to do a live stream through Facebook, which means we have a better chance of connecting with those people who are interested in the kaupapa. And actually, there was more than just Tūhoi plugging in. There were a lot of people plugging in. Māori, mai Pākehā, mai era mea katoa. So, you know, I think it's important. Secondly, so it gets all our reo out there and it becomes normal. And again, I'll reiterate that kaupapa, you know, it's very important in this day and age to be where our people are.
Aye.
And our people are quite digital savvy now. And you know, and it's, I wouldn't say that Te Hiku Media are relatively new at it. I'd say you fellas are leaders at doing this kind of live stream stuff to try and, you know, he kupenga pāho mataroa. So, you know, it's a bit of a net you cast out to try and get your audience engaged. So that's it.
I think it's more relatively new to our audience is what I'm saying. But Te Hiku has been doing it for some time. Here ngā ropu kapaha kai tūrunga I te ātāmira.
Oh, geez. Well, there was the Friday atona tekau marima ngā kapahaka tamariki.
Ai.
And then I te prahoroi tona rua tekau pea ngā kapahaka pakeke.
He.
So, and that's all from no te iwi kotahi, no Tūhoia.
Ai. He whakatatai, he tū ki te whakanui te kapahaka ke?
Oh, no, he rawe te kapahaka. Nā te mea, he ahuarere ke anō te ahurei me ngā whāinga a te ahurei i ngā mahi a te matatini. So the difference is they all have a compulsory hapapuhiri, compulsory waiatamo teatea. They have the whaikororo me te karanga, but you have to be under 35 years of age. They're trying the succession stuff. And they've been doing it for a long time, and it's actually showing through, you know, it's coming through very strong. Ko te wero, ko te taha ki te wero. So, ko te mea nui, ki a rātou e hara, ko te tū a tūhoi, me mea vai te tūhoi nei koe. Kare rātou te tino alo atu, ki ngā mahi peke peke haere e rā mea katoa. So, they're real staunch about that kind of thing, and I thought it was beautiful, absolutely beautiful. Even tainu atu ki ngā tamariki, a tāhua katoa.
Anō nei,
whānau mai rātou ki te ao nei, he haka te mahi.
He tūnga whakataitai, he tūnga ki te whakanui i te kapahaka anake.
Ko ngā mea e rua, te whakataitai, nā te mō hoko i tāru te iwi Māori, he kaha ki te whakataitai. Nā reira, ahakoa te aha, te whakataitai. Ingari te mutunga iho, o te mea nui, o te whakamana, o te whakatairanga i tō rātou tūhoitanga. Nā reira, koeira te ira kati o ngā kōrero.
Mō ngā reo erirangi Māori, he aha e tahi o ngā mea hehe ana koe ki te kite, tēnā pē hehe ana te kite, tahi atu reo erirangi e pāho atu i nei momo kaupapa ahurau?
Ai, nā te mea, ko kore i aro atu i a Māori TV nā eni, nā te mea, kai te paipai haere rātou i tā te matatini.
Ai.
Nā reira, he pai tērā, engari kia hau nei ko te tino, ko te tino kiko o te ahurea Māori, me ngā kaupapa Māori, kei roto i ngā ahure, kei reira ka ki tino kite koe te iwitanga, me te hakutanga o te iwi Māori, ka ki te ka rongo hoki koe te mita o tēnā iwi, koeira te tahi mea nui i rongo hia ne e au, i roto i ngā rā e toru e whāko pahure ake ne, o te reo, tāhua te reo, kai te mautanu te reo o tūhoe, ahauka kai tiki mai rā te e matemate hare ana, me he mea koe i te ahurei, ko pō hoi e koe, he ora pai ana.
Tēnā koe he kōrero tau, e rauri kei i mui e tātou whakakapi ana i nā kōrero?
I just want to go back to that question, I forgot to answer it properly. How many views we got? Well, I know we had a huge reach,
yep.
But I think the tally was around about 90,000 views.
Wow.
over the 3 days.
Yep.
So, yeah, you know, those are audiences that are very hard to get if you're only doing the same old. So, yeah, koe rano ai ho. Engari, kai te mihi atu ki a koutou o te hiku o te ika, ki a koe haukura, i whai wāhi mai ki te wāi amai ki te kōrero, e whāna ki tēne ki kaupapa. Ara kai te mihi oki ki tō tōrakatira ki a Peter Lucas.
Tēnā
kia mārua ki pira ki te whawhi, nā reira, kai te mihi atu ki a koutou katoa. Tēnā.
Ngā manaaki, tanganoho ora mai.